Yeah, mine it's not a question, it's a comment. Ariko yakwa perezida wa Republika angiye kwivuga izina rya nge banyita Ntare Davis Kagaruka mu mujyi wa Los Angeles. Ndi mwene nyabuguru wa Rwangamwe rwa Bishabure wa Sempabwa Nkurimba wa Gaga wa Muteza Ntare wa Sesonga wa Matwara wa Bugabo wa Makara wa Gihinira wa Serwego. Nyakubahwa kuri ka gaciro bavuze ngiye maze imyaka 12 hano, ariko burya baravuga ngo umwana utaraganiye na se ntamenye ibyo sekuru yavuze, ikindi umwana utazi yava ntamenye niyajya. Ibi ni ibintu duhora tuvuga. Nari mfite intimba ku mutima buri gihe nza muri Rwanda nde sinjya mbona ijambo, ariko uyu munsi ngira ngo ni Imana yabikoze. Aba Banyarwanda, half of them I know them. Nabaye mu Rwanda nkora muri UNICTR ndangije nza hano ngerageza ubuzima nk'abandi, ariko hari ikintu ushaka kuvuga kuri za ndangagaciro z'u Rwanda. Hari ikintu cyitwa ishyaka. Ishyaka hari abantu bandika kuri Facebook bakavuga ubusa, bamara kuvuga ubusa ukabona nk'umuntu umwe aragaragaza izina rye, ukabona abandi barashyiraho amazina y'abaringa. Kuki mushyiraho amazina y'abaringa muri ingabo z'igihugu muba mu Rwanda muryama mukagira ingabo zibarinda? Nyakubaha waritanze ufite imyaka nk'iyacu ducyura mu Rwanda, wari umwana mutoya uharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, uduha ijambo, utugira umwe. Ariko se ni ukubera iki abantu bihisha? Kuki abantu batagaragara bakajya bavuga bemye bakarwanya aba bantu bavuga nonsense? Njyewe umugabo azambera ambasaderi Kimonyo, njye natangiye kwandika kera ariko ngiramo umujinya, ariko bigeze aho noneho kanzajye nandika iby'u Rwanda rugezeho. Nta gihugu nk'u Rwanda, kuko twese twabonye ijambo rimwe, twese turi Abanyarwanda. Murakoze, naho ngaruki ibindi
tuzakora. Okay, murakoze, byumvikane.